Andika libali apundita tekona wandibeka lapo utande kona kodwa safiki simo sandi tuba tuba kaundibuyi selemtali kwicebo lakho andika libali apundithathe khona wandibeka lapho uthande khona kodwa safiki simo sandi tuba tuba kaundibuyi selemtali kwicebo lakho kaundibuyi selemtali imali nefame indibidile kaundibuyi selemtali kobe kaya bandindidine andiphethe no esandini ngapa
Yaduma izinto zenzeka Litolo kama aza imali nejumo Lokuthemba bantu mdali ngecebo lakho Dakala nditi yo yo Mdali kaundibuyisele Kaundibuyisele
Tandazelwa ubusuku nemini Sendiphila nje imithandazo kagogo Awayithandaza ngam Kobe khaya akufani nakwamngani wami Batandazelwa ubusuku nemini Sendiphila nje imithandazo kagogo Awayithandaza ngam Usakhumbula Wathi ugogo maka sisinqake sakhe kuwe wena uzomthwalela kokundingulanyana wakhe wayemthandazela kaundi bonisa indlela nkosi